olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan. E whaitau se lauta maiti mai ainga surufai ma asylum seekers na mawhai o na maua ni whaamnianga le kuisimasi ili mai sa nei o na olifisosoani o fwane nisi whaatasiai ma le toi drive wailuai le telo mea lofa wafoa ia ane maua tui nātua i nei nei tamaiti. I le taulanga o Sunshine i Melipone na whaatumuli ai se tamaipotu i tamaiti ua matua langona le fifia o na mea lofa ua maua le kuisimasi. O a inga mai whaatuatuanga ese ese, nao lātou pulupulu lima whaatasi e whaamanatu le kibisimasi e alai le tui nātua ni fōai i le Refugee and Asylum Seeker Toy Drive. Paitau awhetupe whaaruinai fō i mea ta alo o fō ina, ma ua a au au whaatasi ai, ma sponsors mo le whaatinoi non nei whaamoemoe. O lezi maenga na whaamneinai fō i le porkalamelea o le Spectrum. Lea no lātou tā ua o nisi o ainga e fōu mai au stādia, lātou te ono maua ia whaamnianga i le te mitonu renei, ma o lea lau whaatino ai fōi.
This is often the first chance that some refugee families have to get brand new toys. Like the journey that they've been on to get to Australia is often arduous and traumatic. And they may never have had toys before.
Pa mai la tolo tu fatsia le nei tau mwhainga, e ese le whaamani ei nao le vaiatu ia fianga olo iei le nei tau mwhainga i whanau, e maise lawe le teimi le nei o aso fifia. O Hiba Faraj, malana whanau teine e toa lua, na sosola ese mai ma Iraq i le tolu tu sanga tanwai, mai na ta ua le tina o tau sanga umai o atua i le toy drive le nei, ma mawai fi sosoani.
Because I came here, I don't have anyone, I don't have family. It's a big thing. I want to say thank you for all staff here because my daughters, they feel excited every year when they came here and take some present and see many people from different culture. It's good for and lovely and good for my daughters.
O le whainga la na whai ai sa ta irua me alofa le tamai titi, mai manatu fwoi se ta sita mai ta ile titi lama o Maram, o ana whiriwhiringa i whatstau i ana me alofa, e a afia o na olona usa matua.
I have no idea and it is pretty hard decision, because like, I'm not that sure what I'm supposed to get. I chose a turtle, but my sister doesn't want me to get the turtle.
Manatua e le teine se fulutoru tausanga o Zazan, o le polo ketile nei, e le mō na oni me alofa.
It feels lovely to meet different people and see different people from different cultures and different places in the world, and I actually enjoy it.
O le tausanga na te nei na tuputufai nātua i me alofa i le siti a maritolu afe fitusalau o tamaiti i Victoria. O le tausanga nei, wa whaalau tele ai le porkalame, mai mo le teimi mua mua wa sāu ni ai le poloketi, ia wha o atu sa lātou sāu i tamaiti umalawa i te tono au Sitania. Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawa e mawailau podcast.